Kumulenda bandi mukwemenya etali wiki oba mwezi gwokka eranga nkusaba mukwano byentonye bingi munnange gwe mukwebaza okoma kuwebale kyemba nnize mukwebaza kumpa kulamula mu mwoyo gwo bingi byolina ebyankuba buli kimu mami oli wa njawulo so nkimanyi tokirina mu mwoyo gwo ekyokuganza linga twagalanye kakasa katonda tekimunyiza oba wapima mukucha sente siri mukode ekyo tekikutisa wandibanga oli mutufu abamusi bangu babeera bayaye yagala muntu alinganza takukaluubirize mu bya sente ate era boyagala segawaawo mu byalave bashuwa ddiru nze kalenzi kasimola kamanyiravu n'ekitone ky'ennyimba neeyamye nkuweka enfuna buli kaabwavu tulika lya bwababiri
kozesa kweva mulinda fene tujja kukumira bulungi wammwe abatali bafiirwa onanjogeze bitasaanira nno kati tunulako eno erasaasira ofuna kimukuleka n'empanjaga nze mutuufu bali beesoma abo balekonda ku kifo mu mwoyo gwo kozesa kweva mulinda fene tujja kukumira bulungi wammwe abatali bafiirwa onanjogeze bitasaanira nno kati tunulako eno erasaasira ofuna kimukuleka n'empanjaga
siro kireteno newe nemira kokwetu ganga tonna bakusima tekintasa kakutegere mukole abakukwana we balikunyiza bebafuba gokukunemya bakunyumiza bingi koterongane tebamanyi mukisa gwa lavu nti kukyukanga mukisa gwa sente bwebamanyi tekiribaawo ekyobbaleka nojjo oyagala munze nize lulinzikiriza ndi kulabirira okkira bw'otakirowooza siragidde nsabye mu buntu mbeere naawe kusaba onneesige muntu wange nnakwerabiza ebyayita
kozesa kweva mulinda fene tujja kukumira bulungi wammwe abatali bafiirwa onanjogeze bitasaanira nno kati tunulako eno erasaasira ofuna kimukuleka n'empanjaga nze mutuufu bali beesoma sanira no kadi tunura keno era sasira ofuna kimukule kani panjaga zamutufu alivesoma awo baliko kujifomo yango
linda nkusabo sasire
awo baliko kujifomo yango
sirina tabinze jena kola sasira ko yata kabintyo bakakano
Nobody
can't be so good.